gogonani. Mwenye njaro za mta anapiga mboka inavyofaa. Good girl in love with the bad boy. Najua kukupenda siyo easy.
Wa kikiana nishanganya, hadi najishangaza. Haki ya Mungu shapata, size yangu ananikamata. Kisi uko na mashtaka, nashu nani masaka. Mashallah, mbrasa vime chongo na una mashaka. Kimwa kiongeza mafeta, sungisha mabitha. Mtoto mali fine, bro na wine, kona pressure, pressure. Leona time, tutu vibe, ni kunyeshe pressure. Badness.